and Beats Generation Music.
Yeah. SB Keys. It's another one. Yeah. Listen. Go. Mshiti we angai neni kukosa. Mshiti we angai neni kukosa. Ngena mousiku, nuchoka mousiku. Bana wamboni soba. Ngena mousiku, nuchoka mousiku. Nisebenza na weekend, ilibe na ofu. Make atanda ula, Monday to Monday, I'm absent. Bazani poka madamu, nisebenza na weekend, ilibe na ofu. Make atanda ula, Monday to Monday, I'm absent. Bazani poka madamu, bana walibanga bamba kunivala. Kukumbuka ni masia ni shivagona. Napochoka ni masia wakaligone. Chimani baba neo mandi as a parent. Nafunako long time na wana wanga. Wauzako was good about life. Manja nchito yanga sini chita allow. Kozi dionse ni mauka na maalamu. Zero number ni shivose wakaligone. Elo futi singaleke kusebenza. Nikaleka futi ni shinena luvana.
Mshito yanga ine ni kukosa. Mshito yanga ine ni kukosa. Ngena mousiku, nuchoka mousiku. Bana wamboni soba. Ngena mousiku, nuchoka mousiku. Nisebenza na weekend, ilibe na ofu. Make atanda ula, Monday to Monday, I'm absent. Bazani poka madamu. Nisebenza na weekend, ilibe na ofu. Make atanda ula, Monday to Monday, I'm absent. Bazani poka madamu. Make nae ango lila lila daily. Clip event tago neo mwanji kubedi. Mkomboka usiku Aaron fika olema. Nikagona imani usha cheni alamu. Nimachoka panyumba pa Japani funira. Ama shito kamba kutineni saende. Baba mwana musaende mundi bateo. Mukaenda nichao merera nechando. Kukubata baby neni ndino disisa. Manje basarangu neni arina inazo. Deri deri kumukira chete seshiri. Ah, ah.
Mshito yanga ine ni kukosa. Mshito yanga ine ni kukosa. Ngena mousiku, nuchoka mousiku. Bana wamboni soba. Ngena mousiku, nuchoka mousiku. Nisebenza na weekend, ilibe na ofu. Make atanda ula, Monday to Monday, I'm absent. Bazani poka madamu. Nisebenza na weekend, ilibe na ofu. Make atanda ula, Monday to Monday, I'm absent. Bazani poka madamu.
Beats.
Bazani poka madamu.
Generation Music.
Bazani poka madamu.